nina story za kufikirika nisome kwa nadharia kabla muti ya kufika pinzi mrudie maria nyorita kama janga jipange kulitatua mesha kikoso funuo kumbuka liturujia lemo pizi nchaje mie huyo nifai kwenye ziki na twins asili yangu sipoteze stahiki lemo kinita hane na juwa nitaji noti tamai siku changanya ukiona midiskesh simama strong kama mlima sayuni Gana kiume kama denadi kimata Kuna msichana mzuri zade ever wa edenu Babu wangu uku wape juwa mungu wa kipeni
Nina waza, nina data Waka na chipsi japata Nina waza, nina data Waka na chipsi japata Gonna go crazy Hey, hey Gonna go crazy Yeah Mina waza, mina data, waka na chipsi japata. Mina waza, mina data, waka na chipsi japata. Gonna go crazy, yeah, yeah.
Shiyango yeleweki kama pwani ya saheli. Shide medo eleka kachubi ya balmeli. Tule nyingi lizo nazo bado sijavuta heli. Miche zango zileweki kakatu chabani ani. Bona zioni mbali na sina hata miwani. Usaliti front line de mwangu hana fazila na teseka. Na hizi shida ni msalaba salam maria. Ulinzi wako ni nakimbiria. Nisamee zambi zango bwana na kuungamia mwanao. Na kuja kwako naomba kubarikiwa. Kweli misha bila pesa misa bila matoleo. Jamii na teseka kwa koloni mamboleo. Sela ya kilimo kwanza bila hata pembeje. Shida haina macheo na pesa hina mawio. Natembea kwa shida tabu na taji la miba. Nipatake ndoni lato yani sina ata kiba. Misha yango dushelele dadi hata ya Kiba.
Mina waza, mina data, paka na chipsi japata. Mina waza, mina data, paka na chipsi japata. Gonna go crazy, hey, hey. Gonna go crazy, yeah, yeah. Mina waza, mina data, paka na chipsi japata. Mina waza, mina data, paka na chipsi japata, gonna go crazy, yeah, yeah.
Kama garika na pesa ndiyo safina ili fumbo la imani kama harusi ya kama pesa nazo kama petro zinazidi kunikama nyota yangu ni yasuke na ishi kimikuja mungu badili shida zangu toka hasi kwenda chani kama puto na elea shida zimenichanganya najaribu kujituma nisikwame kangu ruma wamzi wangu liofanya ni mampuria koroma nafsi inatetemeka mbele na shindo kusoma pesa kwangu ramazani shida zina ni futuru mapenzi cheki badani sije kwa kifungo huru nikikosa na pambana nikipata na shukuru Kuru.
This is Santana, the Rocky Market, the call it tender,
Choco, Bonga Beer Bago,
Mina data, paka na chipsi japata. Mina waza, mina data, paka na chipsi japata. Gonna go crazy, hey, hey. Gonna go crazy, yeah, yeah.